Dunya ni wanga ikahili ufanikiwe basi nitasafiri kila pembe iko siku Mungu atanisaidia akianguka haumi kumia kwake kidogo tu
safiri kakiri
safiri
wenda pole ni nakuja kawa pisa wale warudio.